Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, lazima tubini yonayo niko shua. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, yeah, kila tuwa dua. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, lazima tubini yonayo niko shua. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, yeah. Kila ngware sini blessing above ground. Tumefika this far, na somehow kila kitu tuli pray for tusha why now. Poverty ni dead to us, enemy down. Si jajame to bless walai na give thanks. Jui life yenye sezi reverse, sezi rehearse. Kuna siku ndapumua ya last nikili fuck. Na shukuru nilikimbiza ndoto siku give up. I'm not special, minalia kwa instru. Watu wangapi wanadedi kila siku. Na kupromise ata granji sio issue. Boru napumua na kuambia ipo siku. Kwa hii concrete jungle, ruka kila hurdle, charge usifumble. Na mtaftaji ya kosi, hustle na bidindo utavalio struggle. Ikijipa. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, lazima tuwini yonayo niko shua. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, yeah. Kila tuwa dua, kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, lazima tuwini yonayo niko shua. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, yeah. Lazima tuwin, adio pose trophy za kutupea. Shingo duto ema mbling, tweke medals there. Kila yota kona dream, domina ombea. Uso, ikini locate, shield yangu ni prayer. Love, na let God do the rest. Nishefika mwisho, neza confess. Boru unasonga hata kani slow pace. Kuna progress, step by step, maliza race. In God I trust, yoni rule number one. Family first, yoni rule number two. In God I trust, yoni rule number one. Sezi relax, seri yata nikeshe stu. Tunazi decide na courage. Joli semangati faith moves mountains. Siamini tuliblo na italent. Tumetoka far, I'm certain. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, lazima tubini yonayo niko shua. Kila tuwa dua, na give thanks kila siku na unajua. Kila tuwa dua, kila tuwa dua. Kila tuwa dua, yeah, kila tuwa dua.